Turashimiye muduhaye Intumwa Paul yatugejeje kuri byinshi rudasumbwa mu kwesa imihigo Rwanda shimi mana ya muturindiye Yakoze ibyari byarananiranye nasanzwe Niwe mahitamo y'abanyarwanda Twari gusenga gute
Namutekano
Ibiterane byari kuba gute
Namutekano
Amadini, amatorero, abahanzi Twese hamwe nk'abanyarwanda Muze dushime Turashimiye muduhaye Intumwa Paul yatugejeje kuri byinshi rudasumbwa mu kwesa imihigo Turashimiye muduhaye Intumwa Paul yatugejeje kuri byinshi rudasumbwa mu kwesa imihigo
bishira umuturage kwisonga
imiturire myiza n'insengero nziza
ubu Rwanda ruragendwa bose babireba Rwanda yaziruka bose babireba kandi zikagaruka bose babireba
turashimiye muduhaye Intumwa Paul yatugejeje kuri byinshi
Yeah.